Malengo wa kubadiliza unia, kama una masikia sikia, usije basi ukapuliza gunia, na wenye roho nyepesi watasengenya, hawatatuombea. Naamini shakupenda wewe, kwa wazazi nikupe.
Sip na love emoji into your official name. Meet the every low that you listen snippet. I'll buy some boxes you can share with me. Watch a good visit with Shinami. Kifungu kutole kopi usizu bae kwa get. Vitungu tutone ngozi uchi uchonyeshe. Si Valentine's ni kweke akas pale kwa TV. That's my walewe and it must be me. Kesho yetu sifona nishe na jana. Amina reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I spend my 2 days with you. Leo wiko na guarantee. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Takupenda sahi.
I'll never forget you. I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. Sazile mikuwa zanga sana. Picha zinakuanga za maana. Yule anapanganga ni maulana. Na sio siwezi ngoja baka vile tutaona na 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 baka vile tutaona na 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 oh na 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 oh na 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 na
Sheriki mula mimi nakufa. Aninyajo moko mami toyo fundena. Ahero sana filiru ndo gawia. Nyatijo moka diri lalo gabacha. Jotonga dengo tika yudo konyuokna. Aniwea uru monda sunge jabata. Okumto mula toti unanimaliza. Bizi na wewe milele mpaka kufa. Unisalie watoto mama. Na kuahidi utokosa. Aye idogo demonda ketie kone mesa. Aseko ye inkora teri mosa nyola.
Mama, kucheza kucha kutwa nishazoea pesha sakata rumba achilia pesha hatujui kama tutaonana tena kucha mikuba kaza mshipi na tuzipande tukizunguka kaende kaende teremuka hata kiuno kionyeshe. Ukisaka mitumba, nena rumba ya toy. Kuna rumba ya kibich, utajua ujui. Kuna rumba for all hitters, ila rumba japani. Kuna
rumba ya spetao, iko chini ya maji. Kuna rumba ya bunge, ya majambazi. Ukileta ujinga, utalala nani. Kuna rumba for all hitters, lakini rumba japani. Yo rumba,
hapa ni wapi,
ni wami.
Shisha na shasha mani
Okocho
pocho na vinywaji mbali mbali. Wengine wanatapika wakizirai. Hapa ni wapi wanatuona mapicha ni paparazi. Tumezungukwa na warembo geti kali. Tunazitoka na style za kizamani.
Nane, shake your waist. Rumba ni nyepesi, isikuwe kesi. Kuna rumba for all my niggas, ila rumba Japani.
Kuna rumba karura, ya kupanda miti. Ukiwa kwenange, hakuna gari city. Rumba oyole, hiyo ni ya mangwati. All of my hoes and all of my niggas, rumba Japani. No rumba,
hapa ni
oh.
Salamu dunia, ni siku nyingi hatujaongea. Hizi enzi, mbona huna penzi?
Ningekuandikia barua,
barua.
Ningeweza, ningekupigia.
Geti kali nalia,
machozi ya simba.
Siku moja nitakulenga pia.
Usinicheke.
Siku moja nitakucheka pia.
Bobea, bobea,
bobea, bobea. Ngojea
nitakupea pia. Bobea, bobea,
bobea, bobea. Ngojea
nitakupea pia. Sina mengi ya kusimulia.
Waiting for all my life. Deep
down in my heart I believe. Unani feel like I'm feeling it real. The one I've been waiting for all my life. Sawana, wote malaika na mabawa yao. Wote wanapiga wendo mama yao. Wewe na chakua sisemi nao. Sisemi, oh baby uko sawana. Wote malaika na mabawa yao. Wote wanapiga wendo mama yao. Wewe na chakua sisemi. Oh sisemi, oh sisemi. Somehow I know that this is how it feels to fall in love. Baby, you know I love you. I place no one above you. I need you in my life forever and ever. You will always have my heart. We're meant to be together, me and you. Oh, me and you. Hey.
Hey Isabella, how you gonna come out and dance with me tonight? The stars look beautiful outside, so, so beautiful. Tell your mama I said sorry, I didn't bring you home early last time and I was a little tipsy. I know she doesn't miss me, so put on those shoes that I like and we'll go and dance the night away, away. Yeah. Because YOLO, YOLO, you only live once, so. And me, I wanna have some fun. Punja mifupa kama meno iko. Up and away we go. And spend all my money on you, baby. Cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, tonight, we are young, high, and in love.
Isabella, one day I'll be a superstar. We'll go to America, a big show in a stadium. Woo, 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 woo. Isabella, today we boda boda. Tomorrow we motoka. So put on that dress that hugs you tight, and we'll go and dance the night away, away, away with you.
YOLO, YOLO, only live once, so. Me, I wanna have some fun. Punja mifupa kama meno iko. Up and away we go. Spend all my money on you, baby. But I can't take it with me when I'm dead. Thank you.
Wakifanya mambo ndani ya mitambo mama
Nido
Sauti tamu kwenye radio O nimefika hapa juu ya maombi yako Hata kama sijafika niendako I know
I'm on my way. Napenda ukitabasama, I hope I make you even prouder. Now zidishiwe afya uone nikibuka bolder. As I get older, lean on my shoulder. Umenifunza mengi, I remember when you told me, don't you let nobody ever change who you are. Keep running hata nikianguka, straight out of heaven malaika. Upendo wako hoja waibadilika. You say, take your time, why you always in a hurry? Be a star, let the shine tell your story. You're a 10 of a 10, you should know that. Hawanioni vile unavyoniona mama. I'm gonna come to the world with my guitar.
Nipenda ye ni memwache nyumbani, ye hajui. Baby wani changanya jinguwa maliza, mimi sijiwezi. Ni makosa baby, forbidden fruit is sweet. Naenda, mimi sitabaki. Tujiwe kashimoni, this is where we end.
Funga breaki, tuka anza bishana. Asking who is Diana, vipu mna Joanna. I swear, tumejibitray, baby tumejisiti. Cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali hii story inge enda.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama, baby zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue, kanko sawa, minko sawa. Kanko sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kamlo badilishe namba. Bado wosemanga mine psycho. Bado mupiganga simu yako. Nilidelete ingi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunakumbana. Lini tutaelewana.
Tulichaja kuja tumalize. Kinachokwaza, baby, siandike. Punguza drama, baby, zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue. Kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kablu batilishe namba.
hatari kwenye mapenzi zenye sirikali. Letu nalo linajua kali, penzi letu serikali. Wajua na kupenda malaika.
Thank you. closer, call it a zoom. Let me ignite every part of you. Barely touch, mama, tell me what you're feeling. Let my actions be what you're thinking.
Cause it tastes like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life, yeah. In life, you taste like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning in life.
Call me a number one, baby. You can call me a superman. Shut your tail, tataka ni takukama. You're my girl.
Call me a number one, baby. You can call me a supergirl. Leo nataka nitakupa, nitakupa. You're my man. I wanna climb to the top of the mountain. Let you cruise on this endless sea. Open up the windows to your soul. I want you to see what you do to me. Watch my spirit melt into your arms. Freeze this time so we'll never be apart, baby. I know you're comfortable under my skin, so don't let.
You're my girl.
Call me a number one. Baby, you can call me a supergirl. Chochote unataka nitakupa, nitakupa. You're my man.
Somebody call for my girl. Call for my cure. Call for my lover. Cause when the sun lights at west side, you're always gonna be my number one.
Somebody call for my man.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL, Menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, and it will be controlled. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, kiss the hand, sweet lover. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina.
say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, Kitoko, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her.
Yeah, me girl deserves to feel like a star.
Good vibes and I'm grateful. Hapa nitapanda mbegu. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more.
Heavy is your crown.
Heavy is your crown.
The way you hold me down.
Hold me down.
I hope I never let you down, my love. Every girl deserves to feel like a star.
Come on, 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 come on
When I get sober, I look for all my friends. I make amends, I drink more water. Find somebody new to love again. Feels like it's over, but Lord knows that I need another chance to start all over. Na mi siri siru ikamwe. Get my act together. I will put my life in order. No longer be a victim of the devil on my shoulder. Lord knows I've been lost for way too long. I'm getting older. Namu damna yo yo my
she said. Okay, I don't believe her. There's just something about the way she turned her back on me. I know in my mind I'll never leave her. There's just something about the way we love each other, right? And even though we fight all night and day, I know sometimes in love there can be pain. I'll come back to you, 'cause that's when you'll start to feel my love. Feel it, that's when you feel it. That's when you'll start to feel my love. Feel it, that's when you'll feel it.
Nipenda nitapendwa na nani? Nitakuwa mgeni wa nani? Ukiwa mbali na mimi na pakitambani. Ona na hizi kisirani hawa. Haina maana ina wewe kuzozana. Ona tunasimangana. Hatuwezi semezana my love. Haina maana ina wewe kuzozana. Ona tunasimangana. Hatuwezi semezana.
And even though we fight all night and day, I know sometimes in love there can be pain. And even though we need our pain, I know that you come back to me. And you know that I come back to you. That's when you start to feel my love. That's when you feel it.
Nito.
That's when you start to feel my love. Feel it. That's when you feel it. That's when you start to feel my love.
Love makes you do crazy things. Ask my shoes. With a kiatu. And what I went through to buy you those rings. Ask my shoes. Uliza kiatu. Masaibu inayoyapitia kukupeleka dina. Uliza kiatu. Na kadheri linavyokatafuna eti ndo upule baka. Biza uliza kiatu. Ask my shoe, ask my shoe. uliza kiatu, uliza kiatu. Nimekopa nikupe, kumbe wewe ndo kupe. Nangangana ndo tule, juhudi zangu bure. I heard that love should always make us all one. But how I feel, I think that they were wrong. Ask me what, nasa matata sinilipe. Penzi minikupe, kyole siko kwe Mombasa. Sikyo nema penzi nikupe, mpaka we unitike. Nasa matata sinilipe, penzi minikupe. Kyole siko kwe Mombasa. Sikyo nema penzi nikupe, mpaka we unitike. Ask my shoe,
Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu. Alikutenga. So niko stuck katikati kama sticky mshikaki, na mpenda huyu mshikaji but kiatu tunanejua story. Yani vile miu mchocha nime mflash bahati mbaju niko na deni ya boba. Koli mu yani vile miu kanyaga matope kabla nifike kwa lami. Na ile stress miu pitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile miu mpandisha taxi. Then anda kudandia gari ya moshe. Yani vile miu mahasilia dikiatu wangu naza kutuwa moshe. Yani vile miu mwita baby. Juna chone kimu kanjeri yo ane za goka el. Na yo mome za kone meispoile. Ni vile nimetama kani kimbango za goka sanda. Kani vile yani kani kukopa nimekopa. Yani kani kukoka nimekoka. Yani kani tisa nimepigane. Tune nivisho kika kina manane. Nata usiku nipote menchore nane. Toa moja saba. Vile nimesaga mpaka toja. Nika mdangeti mina ishigi umoja. Nika mwesha mpaka misi mwona vi oja. Itina wakuma hakamani kusolva. Viti mbiza dunia bila shaka mashtaka. Ni vile atelo dunia kasimama. Atasimama kwa moja. Ni vile kama penzi ninyola basi memisetia nati. Yani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB. Niko na fever jo ananiumiza. Yani vile kama penzi ni mistari basi namwandikia sentensi matenzi mpenzi na wenzi vishenzi. Niko cheesy, crazy, mwizi wa mapenzi. Funge, I'm guilty.
shine away. I would hold you closer if I could.
Neato.
Better than I could ever taste. Now I'm love and I'm ever wasted. I would hold you closer if I could. And even when we try to throw this all behind, I find myself inside of your arms again. And what if I'm insane and taking me for granted? I would never come to forgive myself. Cause I ain't tryna be your ex, so don't call me if you wait. Tryna vibe on my way, I'm on top of my game. I'm on my way, on my way again. So don't call me if you wait. Tryna vibe on my way, I'm on top of my game.
Diamond shot, you got me in another diamond shot. My shot, another diamond shot.
Break it down, my, and bring it up slow. You a bad chicken, do you already know? Back to back, baby, you can really show. Worldwide is international. Switch it up, and I'm getting on the low. Nobody messing with the flow. Stop, and you know she got a home. Worldwide is international. And you control me, control me. Another dimension, you got me in another dimension. Why lie? Dimension, you got me in another dimension. Why lie? Another dimension, you got me in another dimension.
Kusema kweli bado nakufuata, and on the daily bado nakufuata. Kosa sio hoja zaidi ya kukupenda. Vipi nikatupa ndoto tulizoziota? Uliniwasha nare enzi zetu za kupare, kwa mvinyo na makale malizani hadi ngware. Nikijifanya daktari wa mabinti wale wenye shepu za hatare, nikapotelea nane. Bila mwambio nampenda, roho ya mtamani bado nampenda. Ukimwona mwambie nampenda, roho ya mtamani bado nampenda. Ukimwona unapendeza kama ningeweza jua, ye pia kutarajia, nisingejipata mashakani kwa nilio yatenda. Ninayempenda ni wewe, hakuna mwingine wa kubadili tena. Ningependa tuelewane, kiburi kosanishe nawe. Ulini washa fare na sikushika nare, ukanisema kwa jirani kwamba mimi kisirane. Aibu za hadharani, vile penzi hatare. Jo unipe amani kama hapo zamani.
Jama, umekucha. Miaka 16, kidato cha kwanza. Pokea salamu, siku mpya. Insider za kwanza, zasifiwa boma. Kaipokea tetesi, moja shule ni wiki.
Shoga zako waje waniambie, na mashoga zako waje waniambie, ndoa tumeivunja. Siamini kuna time singeishi bila wewe, mapenzi ya kukata na shoka yasha mwakika ya zoleki ya yao. Basi nenda lote mama, nenda lote mama.
Mpenzi unaenda niliku, mpenzi kinoma noma, yasha mwakika ya zoleki ya yao. Nenda lote mama.
Ukatuma loya wako wate ya nisome, ukatuma loya wako wate ya nisome, kuwa watoto ulo nizalia, kuwa watoto ulo nizalia, sita waona tena. Siamini kuna time tulia badara,
kanisani kwa chanda na pete jasha mwagika ya zole kia yao nenda lote mama nenda lote mama
Ananipenda leo kuliko jana Baraka zake hazikwishi si kama binadamu abadilikie Ananipenda leo kuliko jana kuliko jana kuliko jana Yesu nipende leo kuliko jana Yesu nipende leo kuliko jana
sina kuomba Mungu uwasambe, wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema, na maadui wangu ninawaombe maisha marefu, wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimukana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana.
Hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana,
kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo mimi kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo mimi kuliko jana.
Wewe ndo nategemea, umakupona baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kukugia miguni utanondolea. Wewe ndo nategemea, umakupona baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kukugia miguni utanondolea.
Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda.
Follow on Instagram and Twitter @DJNito.